ani ya shock ya bro. We basi kwanza njon 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 Najua hauko single kipenzi ila mimi yana kupenda kia Mungu ukisema we mtu wa mtu ni zambi mana nachojua si wote watu wa Mungu we niweke kundi lolote mimi nitastandia usuka kunwa vocha losheni losheni we kama una mtu wako basi nisevunjia kwa sababu tulikutana njiani nikubali nikudekeze abujubuju 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 Nikufanye kama mtoto abujubuju 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 Nikubali nikudekeze abujubuju 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 Nikufanye kama mtoto abujubuju 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 Oh nana We nikudekeze darling kimoli fly utao unipopenda Nikupe style kali, ujusi kafirika kuma kwenda Nikusugwe na mchai chai, masaje tumie mlenda Na vidawa vya masai, tuvisage kwenye blender Na nikupe style ya kumchungulia mwewe Piyo siyo poa, mana haiputona wewe Na ulivyo mteke mteke, kisha kutenyewe Siocha kudownload, sa kwa nini sipagawe Weni weke kundi lolote, minita standia Usuka kunwa vocha ulosheni Losheni, we kama una mtu wako basi nisevunjia Kwa sababu tulikutana njiani Nikubali nikudekeze abujubuju 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 Nikufanye kama mtoto abujubuju 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 Nikubali nikudekeze abujubuju 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 Nikufanye kama mtoto abujubuju 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 Oh nana Wee Nani? Ashaki Mama mtu cheza na mimi Luka na mimi Cheza na mimi Luka Mama mtu linga na mimi Cheza na mimi Linga na mimi Luka Kasi kwanza linga linga uweza Cheza cheza uweza Linga linga uweza Linga na mimi kwanza luka luka uweza Luka luka uweza Luka luka uweza Luka na mimi Mtamboni nikiwa na fazi final sasa We manager Toby Wanamwita DJ JR Sambamba na Lil Michael Anakubali sana solo designer Ashemis record Wambi Ni ashaki ya pana kujetenda simba kigamboni Chuma No